dachimsafi.com.
Mapochopocho kuchana nywele, yani yale kwanza ndo ukale. Mwanamke pambo toka kale, hata kimaneno na kelele. Na bado mtasema, mpaka mtasema.
Kitaka mapenzi, sitake kushinda. Onyesha pesa bwana, pako atapatikana. Kitaka mapenzi, sitake kushinda. Tafuta pesa bwana, pakota patikana.
Uya masela, utafute hela. Wanataka hela, tuwape hela. Uya masela, utafute hela. Wanataka hela, tuwape hela.
Iti mara go, baby nani cheat. Siku cheat vipi, kati una kitu. Nanataka vitu, yeah. Raji choreshi, najichoresha. Mjini shabule salamu, labda utakula salamu. Na kama ukitaka vitamu, hudumia.
Kitaka mapenzi, sitake kushinda. Onyesha pesa bwana, pako atapatikana. Kitaka mapenzi, sitake kushinda. Tafuta pesa bwana, pako atapatikana.
Uya masela, utafuta.